Nisha kupata we, mistaki mwingine we, ukini acha nitakwenda. Nichago langu we, staki kwenda kwa mwingine, ukini acha nitapata ona. Nitangulie mimi nipe muzike, utangulie wewe upe muzike. Nitunze madhaifu sizalike, nitunzie siri zangu. Walisha sema, takacha ufunguni, shaki hainane. Na mimi nikutaka wewe, hika nibidi niname. Wendo baby, baby, baby wangu. Nisha kupata we, mistaki mwingine we, ukini acha nitakwenda. Nichago langu we, staki kwenda kwa mwingine, ukini acha nitapata ona. Nitangulie mimi nife muzike, utangulie wewe ufe muzike. Nitunze madhaifu sizalike, nitunzie siri zangu. Walisha sema, takacha ufunguni, shaki hainane. Na mimi nikutaka wewe, hika nibidi niname. Wendo baby, baby, baby wangu. Nisha kupata we, mistaki mwingine we, ukini acha nitakwenda. Nichago langu we, staki kwenda kwa mwingine, ukini acha nitapata ona. Nitangulie mimi nife muzike, utangulie wewe ufe muzike. Nitunze madhaifu sizalike, nitunzie siri zangu. Walisha sema, takacha ufunguni, shaki hainane. Na mimi nikutaka wewe, hika nibidi niname.